Yeah. Hold up, son. Let's talk about them snitches, you know. I got my main city X right here. Hold up.
Kitaani tunaishi na mawichi, tabia zao kutuchora na kusnichi. Wakituona tunashine wanadisi, ukipiga dili leo kesho kwa polisi. Sasa sitaki tena kuwaweka karibu, kija pande zangu waje taratibu. Nimejikoki wa kibugi na waribu, na wavesha majeraha wasioweza kuyatibu. Wamepotea kumuiga TDX, vituo vyote nimepigwa nyingi kesi. Uliza pande zote, east to the west. Ukizama anga zangu mina leta siku peshi. Waga si cheki na manyanga, wenda mfupi atakonyesha mazera. Ishima yangu kita imepanda dao, ilikuwa zangu za paki wao liyo pao.
Here we go Nani kenji wengle school. Nasura funga moyo tupo right now. Atoka kaji nere zaku kwenye kisho. Here we go Nani kenji wengle school. Nasura funga moyo tupo right now. Atoka kaji nere zaku kwenye kisho.
Wachawi kila winga wanaziba, ndo maana kutwa na wapinga wa mambwiga. Ningekuwa na gun muda wote finga kwenye trigger, nianze kuishi nao kanilisha timba kwa madiba. Ila ndo nishajua siri zao, hivyo wana shida ni ize kudili nao. Kinachofuata ni kutia matundu mili yao, maana vipi na nigasi wakati misili kwao. Nikisha jua webi show au sister do snitch, sikupi dili zangu ndo kwanza na bullshit. Nikisha soma sura tu najua who is this. Usisimame kwenye njia zangu, move bitch. Piba wenge niko na my brother TDX. Bokazi ENT zinashusho hizi breast. Goma kali wamethibitisha TBS. Tupo kamili so kitaka ulete ligi fresh.
Here we go Nani kenji wengle school. Nasura funga moyo tupo right now. Atoka kaji nere zetu kwenye kishna. Here we go Nani kenji weni let's go now. Nasura funga moyo tupo right now. Atoka kaji nere zetu kwenye kishna.
Ulejifanya humble kipindi hukua na yala. Leo fresh kidogo, we see your true color. Kweli maskina kipata matako huli ya mbwata. Kifuwa mbele na wena ushatukacha. Kweli pata tujue tabia yako. Snitchi siya wano si mpe dhamana yako. Kwanza anagombanisha wana ya kule na leta huku ya huku anatawanya. Kikulacho kingu woni mwako, mwambi ya mwanzako na ya fungu we macho. Siyo kila rafiki ndo kwa dhiki ya kufaaye, wengine kama kisiko na kutege ligi kwae. The reason running solo, I don't need them snitches. Istosha epeso known by your company kids. So some niggas better left alone, I don't trust nobody no more. Some niggas better left alone, I don't trust nobody no more.
Here we go now. Nani kenji weni let's go now. Ndasura funga moyo tupo right now. Atuko peshi nile zetu kwenye case now. Here we go now. Nani kenji weni let's go now. Ndasura funga moyo tupo right now. Atuko peshi nile zetu kwenye case now. Here we go now. Nani kenji weni let's go now. Ndasura funga moyo tupo right now. Atuko peshi nile zetu kwenye case now. Here we go now. Nani kenji weni let's go now. Ndasura funga moyo tupo right now. Atuko peshi nile zetu kwenye case now.